doubts pass on.
Zamstreammusic.org.
In my song.
Safari ya mapenzi nilianza na wengi, mara chache kubatika, wendo ulinibadilisha. Jazi lilipotea nanga, aibu kitumbua kwa mchanga, mashogazo walikuchamba, ulisimama nami sambamba. Utu thamani ubinadamu, ukuwadaika na mahali. Nililia sana na Mola wangu, atika kupata wewe. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Sonani, nakungoja basi tonane. Tonane, nimekumisi basi tonane. Tonane, nakungoja basi tonane. Tonane, nimekumisi basi tonane. Salama kwangu mimi, we ukishiba nafuata mimi. Mwili mmoja tuleamini, hadi milele sije kuzini. Una nafasi kubwa sana, nichunge nisije sama. Nilisha sukumwa nyuma dia, ndo maana niko hapa kusubiria. Iwe bajaji boda boda, fanya ima cha uoga. Wakimwaga ugali mwaga mboga, chunga mapenzi usije ya koroga. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Tonane, nakungoja basi tonane. Tonane, tonane mama, nimekumisi sana. Tonane, tonane mama, nakungoja sana. Tonane, tonane, nimekumisi sana.
Records.